muruzinduko rwe yagiriraga mu Rwanda, Misty Copeland umubyinnyi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuye umuryango mpuzamahanga ufasha abana bababaye mu bihugu byazahajwe n'intambara. Mu Rwanda, uyu muryango mpuzamahanga w'Abanyamerika wafashaga abana 60 bahoze ku muhanda kubw'impamvu zitandukanye. Muri iki cyumweru cyasoje bafatanyije na Misty Copeland, umuryango Mind Lips wongeye gufata abana 15 b'abakobwa nabo babagaho muri ubwo buzima. Ubutumwa bwe kubahoza ari abana bo ku muhanda bahabwa amasomo yo kubivamo. Misty Copeland udatinya kwemeza ko nawe yavutse mu muryango ukennye ariko akaza gukora cyane akaba ari uwo ari we, yabasabye kwigirira icyizere, kwiyemeza no gukora cyane.
I always say that if you work hard, the opportunities will come.
Buri gihe mvuga ko iyo ukoze cyane amahirwe aza, ariko iyo udakoze cyane ntugira ubunararibonye buhagije. Njye kuri uyu munsi yewe na nyuma y'imyaka 15 nk'umunyamwuga, buri gitondo ndabyuka yewe na hano mu Rwanda niyo ndi mu biruhuko, ndabyina buri gitondo kubera ko ari wo murimo mba agomba gukora. Ubwo nabwira aba bakiri bato nti ntimukigeranye ku bandi, nimukore cyane.
Compare yourself to other people and work so hard.
Uyu muryango mpuzamahanga w'Abanyamerika Mind Lips utanga amasomo ku bana bahoze mu mihanda ariko kibanda ku mbyino n'ubukorikori. Ahanini ikigamijwe n'uko abana bava mu mihanda bakagana ishuri nk'inkingi ya mwamba kuri ejo hazaza habo. Abakuri uyu muryango babwiye Ijwi ry'Amerika ko impamvu yo gutoza imbyino aba bana bahoze mu mihanda bibafasha gutekereza neza kandi bikababera urufunguzo mu guhindura imyitwarire. Madame Davis Rebecca yashinze umuryango Mind Lips.
We use dance for two things at Mind Lips.
Twifashisha imbyino ku bintu bibiri muri Mind Lips. Icya mbere, imbyino zidufasha kubakura mu mihanda bakaza mu kigo bumva ko bashobora kubyina cyangwa ntibabishobore. Niyo mpamvu baza. Iyo twababwiraga ko hari isomo ry'Igifaransa, Icyongereza, ntibatekerezaga ko babishobora, ntibazaga mu ntangiriro. None iyo baje kuri gahunda yo kubyina, tukoresha kubyinira mu ishuri mu koroshya guhindura imyitwarire no kubongera ubumenyi.
Singundo mucho nanguru muri udushwangi nambara kumugoroba singundi joro uko nacumbi ngira singundi zuba nimvura uko mvura honugama genangi minsi mikuru fori impamvu muri hanga ryo mugi.
Abana bahoze ari bamayibobo biga kumanywa muri Mind Lips ku mugoroba bagataha iwabo mu miryango kandi baremeza ko mu mwaka bamaze hari cyerekezo.
Nshaka kuvano nanjye mfite icyo nshaka kugeza ku muryango wanjye n'abavandimwe banjye. Buryo no muri karitsiye bavuga ati wa mwana yabaga ku muhanda ariko aho yiga haramuhinduye.
Cyonzi cyo nyina future yanjye ewana ni bera ahanga hanza hakuru bumenyi bwinshi, nizeye ko mu byukuri natazabura icyo nkora kuko yanga bikunze.
Icyakora ku barezi bigisha bavuye mu mihanda babatoza gusubira mu buzima busanzwe mu miryango, kwikubitira ngo ntibabyoroshye bitewe n'uruvangitiranye rw'imico babakuye ku mihanda itandukanye. Bwana Bashir Karenzi n'umwe mu bigisha babana.
Hari uburyo tubahuriza hamwe, hari uburyo baganizwa, ariko ikintu kitugora no kugira ngo ba bana bafite imico itandukanye batutse hirya no hino baze bahurire hamwe tubashyire mu ishuri rimwe.
Mu banyeshuri bari mu maboko y'umuryango Mind Lips uko ari 75, umukuru muri bafite imyaka 18 naho umuto ni 8. Bwana Eugene Dushimo kuri uyu muryango Mind Lips mu Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kubufatanye n'inzego z'ibanze bazasubiza aba bana mu miryango ubutazagaruka ku mihanda.
Nimwe muri gahunda za leta no kureba ukuntu ibigo bicumbikira abana byagabanuka abana bakarererwa mu miryango. Kumva rero dufatanyije ari n'inzego z'ibanze, ari naho abana bari, ari ndetse naho abana bagomba kuba bari mu miryango yabo, hari uburyo cy'abantu bakomeza bakorana tukareba ukuntu abana basubira mu rugo iwabo ariko bakabona na bwa bufasha buturuka mu bibazo byatumye bajyayo. Tukareba icyakuye umwana mu rugo tugafatanya n'iyo komunite yindi sarawundi ngo umwana kugira ngo umwana asubire iwabo.
Misty Copeland ubarizwa mu itorero ry'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku myaka 23 y'amavuko yavuze ko nyuma yo kuva mu Rwanda azakora ubuvu gize kubana 75 n'abashobora kuziyongeraho bafashwa n'umuryango Mind Lips. Umuryango Mind Lips ugaragaza ko mu 2012 mu mugi wa Kigali ho nyine habarizwaga abana bagera ku 2007 baba ku muhanda nk'imwe mu ngaruka za genocide yo muri 1994. Ariko bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.